andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogi ndimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngalɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko, e sabi e ngalɗo andal manngal e dewtere mawnde windande Jvernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngalɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngalɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo o tawaɗon leyɗe aduna, oɗon kettinimin fuu. Oɗon ngoodi heɗaade faa hannde programme andiraaɗo jannde dewtere seniinde o, Iwde e Modibbo, mo jom andal wiyeteeɗo Jvernon Magi. Yettinoowo on jannde nde e fulfulde woni min giɗo mon Iwde Transworld Radio Konngol Wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to, faa walla on nande konngol am o, ana anditire Alex Ibo. Kanko du omo jowta on faa sanne. Ndenno eɗen ngoodi faa hande e jande dewtere lewinkooɓe nde. Mi holliti on ndeɗo dewtere, yo dewtere tataɓerre nde Muusa windi. Ndenno ndeɗo dewtere ana jeydi e dewtere tawreta. Mi holliti on du kasettiiji jandeeji amen ɗi ina waawi heɓaade, so ni tawi oɗon winda lamdanoɗon kabaaru majji. En ngaran hande e mbiiɗe suura 23 dewtere nde. E ley o suura en heɓan faamu e kabaaru no Israelankooɓe haani waɗude iidiiji naa du fijooji mun'en. Miɗa yiɗi andon janjere wootere tan woni e ley fijooji ɗi lamɗo yamiri fedde Israelankooɓe nde, nde weltaagol walaa e muuɗum. Ngon fijo woni kawral Israelankooɓe faa yottina sadaka ittoowo hakkeeji o. So wanaa ɗum, fijooji keddiiɗi ɗin fuu ana waɗa e janjare. Nyalaande fofteteende nde, woɓɓe ana jatoo ɗum hono janjere, taweene ɗum jeydaaka e janjere. Nden nyalaande ana hawra naa du ana waɗee ley nyalaande jeɗɗiɓere. Nden no saabat naa du nyalaande fofteteende ana hawra e nyalaande jeɗɗiɓerde. Miɗa waawi wiide du janjereeji jeɗɗi woodi e kabaaru dewtere nde. Pantekosta yo janjere yontere jeɗɗiɓere. Ɗe nyalaaɗe janjere ɗe fuu wonko woodani. Arande fuu ko ɗum woodani woni rentinde iwdiiji Israelankooɓe 12 ɗi, waɗa ɗum wootiri. Ɗum woni iidi o ana saabano Israelankooɓe rentude faa ɗowa naa du yetta joomiraaɗo. Janjereeji tati woodi laataniiɗi Israelankooɓe worɓe waajibi hawritoyde Urusalima. Salaagol majjum woni ko saabani leydi Israyiila ndi feccaade nde didi en gara njihen kabaru majjum so en jehi yeso e jande meden de danno ibe kanino yettude lamdo e lay golleji mabedi mida wawi wiide du en kasindina handen e jokkude e do nyalaade janjere de mida yidi jangen bataki fahade e kolosin kobe sura didi aya sappo e jeego yottade aya sappo e jeddi mida yidi denno fadde meden jangude nokko ndartude hettudo masingaji o walla on hebude fam e anditore amen nadu adresse amen
odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
dentiabo fa sanne denno mi waran jangude nokko mi holliti on nokko ana tawe le bataki faade e kolosin koobe sura didi aya sappo e jeegom warande aya sappo e jeddi anni ko wiya ta accion fay goto holla on jammiroje e dow ko nyaamoton e ko njaraton e iidiiji e lebbi e nyalaade ngotteteede dum fuu na holla ko warata faa wada sabi almasiihu kam woni gonga majjum ndenno ko dewtere nde yidi faa men woni ko tawa ana wade e sariyaaji hedande iidiiji e lebbi kanyum e nyalaade fofteteede de fuu dum fuu ko yidi hollintinde en woni kabaru ko almasiihu Isa warata faa wada e ley ngurna mudum ko dum woni ko waddi mo wiide e ley dewtere seninde sabat dum woni nyalaande fofteteende de wonnirama sabe neddanke wana neddanke woni ko wonnira sabe nyalaade fofteteede dum fuu ana wadda en faamude almasiihu Isa kanyum woni jomiraado hunde fuu mida yidi denno fadde meden yaade yeso hollitinde en no dewtere nde dum woni sura nogay e tati o foti feccireede naadu faminireede en denno aya arano yottade fa aya tati kanyum ana fillo kabaru wakkatiji cenidi e nyalande foftetene aya nay fa yottade aya joy kanyum ana famina en kabaru wakkati cenido e idi paskao bamde aya jego fa yottade aya jetti ana fillo kabaru wakkati cenido buru mo ufinaka nadu mo woda fununan aya jenay fa yottade aya sappo enay kanyum ana wodi fillanade en kabaru wakkati cenido kettal dum hawrata e wakkati kudde kese nyametede to aya sappo e joy fa warande aya nogay e didito ana fillo kabaru nyalaade idi pantecosta ndenno aya nogay e tati yottade aya nogay e joy ana fillo kabaru nyalaade pufango luwal dum du andon dum yo idi non to aya nogay e jeegom yottade aya chapande tati e didi kanyum ana fillo kabaru nyalade yafa hakkeji aya chapantati etati fa warande aya debe enai ana fillo kabaru nyalade dewal lamdo lei sududun dewal engaran embide aya arano fa yottade aya tatitu e ayaje ana wodi hollintinde kabaru wakkatiji cenidi e nyalande foftetende mida yidi e lei majjum janginde on aya arano fa yottade aya tati sura nogay e tati o lamdo wi Musa kala bibbe Israila mbiya dum en nyalade janjere de ngatton de latoto nyalande kaural seningal anni den nyalade janjere on gollan balde jeegom ka nyalande jeddi berde de yo nyalande foftere dum wiete sabbat on ngadata gollal fu sabu dum woni sabbat lamdo di kanudon wadude le cuudiji modon e le dedo ayaji lamdo ana wodi yottinde jamiroje mudumde Musa kanyun du so yottina dum fedde Israila de janjere fu ana wodino e koro mudum nadu e manda mudum dun sabi so janjere fu ana wodi ko hollititta e kudde wadude lei aduna o e lei majjum mida yidi ngaren keben faamu e ko idi paska hollititta en dun woni tontude Isa Almasiu e leggal bardugal kanyum e maide mudum buru mo walda ufinirdum nadu fununan ana hollita dental nadu gondal ngal jogiden nadu hebuden e gondinal meden e Isa Almasiu ndenno fadde meden yaade yeso fa joni hollintinde on manda janjere nde lamdo yamiri lei dewtere mudumde min dardan hettudo masinaajo walla en fa foftiren e nanande cireedi seeda Dayntiyaabo fa sanne ndenno en gartan e kabaru janjere nde ko yidi hollitinde en janjere ko e kese ana hollita en immital Isa e maide Pentecosta kanyum ana hollita puddode dental gondinbe ngal janjere pufego luwe kanyum ana hollita wadegol nadu wartiregol bibbe Israila to leydi munen nyande sadaka ya fegol hakkejingol ana hollita golle Isa Almasiu dow leggal bardugal sabat nadu nyalande fofte tende wana nyalande janjere andondu nde nyalande ana woduno fadde jamanu Musa warude sabu dewtere ana hollita nde lamdo tagno aduno o tilinde nyande nyalande jeddi berde nde mo fofiti nadu mo ngotti nondu mo wadi yamirore goto fu ngotta nadu fofta gada majjum mo yamiri bibbe Israila du nde tawano e maccunga ku Misira somo itti dum en famo nabadum leydi Kanana nde mo wadi yamirore be golla balde jeegon de be ngotta nadu be fofta nyande nyaloma jeddabo faabe miccito lamdo woni ko rimdinibe dum woni nyande on nyaloma ibe kaani rewde lamdo de be teddina dum hono non du dum saabi gondinbe e Isa Almasiu be du eden kaani wattande haqille e nyalande nde teddinirten lamdo nde andon den nyalande ana haura e imitagol e maide Isa Almasiu nden nyalande yo nyalande arandereno e lei yontere nden no ana wayi hono enen gondinbe du nden nyalande ana hollita rimdegol men iwde e maccunga ko hakke kanyum e seydani e lei majjum mida yidi jangen dewtere roman kobe sura nay aya nogay e joy anni ko winda e on nokku lamdo waddiri o fa o maya sabe golleji meden bondi de immintinimo fa kemren labal sabe makko nanon dum woni Isa Almasiu ndenno dum sabi eden kani le yontere wotere bamnde nyalande aranderende teddiniremo dum woni ko sabani dental gondinbe nyande alan en jahan yeso fa jun ele majjum mida yidi kasen jangen bataki pol faade e korintun koobe didabo sura joy aya sappo e jeddi anni ko wiya e lei o nokku so neddo habike e Almasiu tagitama tagu keso ko hiddi ko yauti hankasen kabaru o fu heyditi ndenno eden kani sabe majjum tawede eden teddina lamdo jomirado e lei ndewal meden kongol makongol so gonga ni sabat nadu nyalande foftere nde ana wodi hollintinde israelan kobe ana jeydi e lamdo jomirado ibe wodi e lei nyalande foftere nde jokkugol mudum hollintinde lamdo so gonga mo rimdinibe e maccungaku misiran kobe e lei majjum mida yidi kasen jangen bataki faade e Ibranin kobe o sura nay aya jenay fa warande aya sappo e gohu ndenno anni ko winda e lei ayaje de ndelle ngottere yimbe lamdo nandunde hono nyande jedda berde nde lamdo ngotti nden ina heddi aya sappo natube ngottere lamdo selan golleji mubben ngotta hono no lamdo du seldi golleji mudum de ngotti non ndelle tinnoden pilot en natude ley ngottere den fata fay goto hungo natude sabe salare mudum jokkude honono beye ben ngadi non so gonga ni o nokku ko wodi famintinde en woni ngottere medende e kisindam dan hebudan e almasiw isa dan woni ko iwirta nden ngottere woni yafede hakkeje mubben dum woni ko dewtere nadu lingila matta sura sappo e goho aya nogay e jetti o wodi faminde en nde isa tawano anawiya ngare to am onon tampube nandube hono rondibe ko teddi fami ngottina on rondade den tampere woni hakkeji ngodudi e men di fu so gonga ana wodi tampinde en ka hunde wotere tan ngottere rondi tudde ka kiji di rondi den di e gondinal meden e isa almasiw wawi hebirade sabi kanko woni warudo aduna mayani sabe hakkeji meden nondu wardo e isa almasiw de ndartimo yafa muya hakkeji mudum fu heban ngottere nde lamdo ngottinirta ya adamanke de nden ngottere woni en gollinta kasen kabaru kisindam meden sabi lamdo e hore mudum hokki en ko hisinta en dam kisindam e isa almasiw woni ko hebirte den no sakiraabe worbe e rawbe yo lamdo hokku en susal warde e isa almasiw ndarden mo yafo e hakkeji meden de keben kisindam dum woni ngottere gollande kisindam meden fadde meden yaade yeso kasen mi ndardan hettudo masingaaji to o walla en fa nanen cereedi seeda dantiyaabo fa sanne ndenno en garan e mbiide aya nay yottaade aya joy fa joni iwde e ley sura nogay e tati dewtere lewin koobe nde e deedo ayaaje kabaru idi paska wodi hollititeede en so gonga so don micciti e ley jande meden dewtere yaltu to sura sappo e didito kabaru o idi no foti wadirede ana hollite fa gasa ka andon idi paska ko hollititta woni arande fu yo mayde nadu sakkude isa almasiw e hore mudum dum woni rufude idam mundo dum woni ko wodi famminede en e ley majjum mida yidi kasen jangen bataki pol fade e korentun koobe arano sura joy aya jeddi anni ko wiya ley on nokku labbine ko e mon itton yu finirdi kindindi hakkunde mon yalla odon laato chondi farani jiibandi keewi ndi wala yu finirdi sabi layari men idi paskandi hirsama dum woni almasiu isa nanno teddiniren idi o ko wana lutti e bone hono no ufinirdi kindi na ufinirdi chobundi na bondi teddiniremmo buru mo wala ufinirdi buru labal kanyum e gonga nanno so gonga andon idi paska fuddode mun tawama leydi misirato dum woni de hamadibe bibbe misirabe fu yawtinde den woni ko lamdo yamiri israelan koobe itta sadaka jawdiri de wada yiya mudum e damal cuudi munen nondu ko be wadi ko kambe bone o hewtalibe denno dum fu hebi latade nadu yottade nyande isa almasiu nanga fa warande so gonga sura joy deutere hollede yohanna aya mudum jeegonto ana wodi wiide njawgel lamdongel hirsama fa yafa muya hakkeji hebire e gondindo e maggel fu denno sakiraabe worbe e rewbe wakkati meden o regoyke ka andon idi paska ko holititta woni almasiu isa waran hokkita hore mudum hono njawgel de mbare nondu sabe mayde makkonde jonika yafa muya hakkeji ana wawi hebade yeso lamdo sabi wardo yeso jomirado so gondini e isa almasiu fu heban yafa muya hakkeji mudum dum woni ko yidumin andon e ley odo aduna sabi wala futo hakke wawi yafirede so wana e gondinal e isa almasiu yo lamdo hokku en famude o kabaru e do alhorma isa almasiu amina
kettiido joni ko ye iwde e suudu radio transwor radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transwor radio ye lamdo hollu en wakkati goddo kasen tawe e enguri e encelli cha e cha e cheyi koy am